Sinasobabili Inhliziyo yodwa Mina nawe But abaningi bangahlala lomdlalo Kodwa thina sihlala imidlalo Sibabili sodwa Sihamba side by side Indaba ebuhlungu engakaze iqoqwe Indawo egcwele ebizwa ngekhaya Izithembiso esiqiniwe Izikhathi ziyakhombisa Akeso singakushiya Wedwa futhi Izithembiso esiqiniwe Izikhathi ziyakhombisa Akeso singakushiya Wedwa futhi Ubuhle bendoda Izinkomo zayo Abaningi bazodlala imidlalo Kodwa mina ngisadlala imidlalo Sizofika khona Sihamba side by side Indaba ebuhlungu engakaze iqoqwe Indawo egcwele ebizwa ngekhaya Izithembiso Izikhathi ziyakhombisa Akeso singakushiya Wedwa futhi Izithembiso esiqiniwe Izikhathi ziyakhombisa Akeso singakushiya Akeso singakushiya